haaje malefu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere sappo e go o lero ma hetan 2026 sakrabdo gondom hedaade hejuji amen de lende mangal modum bakabjon on fu min calminam san galleji kewdi le gallure bamako kan e badale modum kan diyam fa yetto kuram ka tayi ele modum man heba balde seda le on do wakati dum latke sababu san tiidinde yimbelbe alhal mo wundi fewde modum le wakati jom o do woni wakati ulare e madaraji kewdi do wadile timmodo yonterande le nokkule kewde le lede amen di fa holta wiide ana wundi e lam hakunde o caggal hibbungoji gaddile leedi amen di noga e joyade noga e jeegom lewru avril bettiino sakrab don sama kabaruji dum jogonam bikede hande bismillah wado me hedaade dum bamako do fayoto badale mudum ndiyam fayoto kuranka tayile galleji kewdi ana heba balde seeda le wakati jom o deede kewdo kam en ka wadi balde tati fayoto balde nay jukkondirdi tawi heba ndiyam heba kuram do latke sababu sanni tiidinde alhal mo yimbelbe wondi ele mudum le nyalom hande o do woni wakati wulare yibel hewbe le gallude bamako ne kam en ka holti wiide dum ka yo sabe rafi hibugol kubbojam ba keben famtar anni ko mawdu sama siko heba ne do majjum
leddere kewde lamurde nde jamore nde hulti metta mudum fewde diddo taccugoji saminoji titallale ngurdam mabbe nyande fuf yibele goytigi ala hali ngurdam ndiya fu natida yadi bangal tatugul jam e courant sato fuf
antiga courant soro abe le dama
sato dido taccugoji di wada badde kewde ndon tan warta e badde tati e le numero to yone do wala darta ko sabi taccugul courant tabane so wita hani hinade golle wala fu hunde nebinde gasi koron yi duka e de ditira fa ci pade nyande fuf tintudi ndiya so ngon nen tan pisan
chana ni segete fly ko ni ngay kelinge
no fu tere fawde dido telaji di yogabe kay bami anya pabundral le dende mit na kurale commune do garde won tutudo chaton diam jamarnde ele nokku kerta do dende de hunde wirinde sanne yimbe hono kanko mohammed lamine tunkara jeado nokku o
dode ya sato jol mi bawane mi simi
jon jawdi goto kidun jamarnde hore ni ngay di takka e chato goto ali misirnde goddo o ana sel ngati min kay do nyallami hay no ya wara dogo be jambe yalla haddibe bolude rubino
batigi bali
fodde dabara duminde hebena dido telaji bangal courant indiam jamara de kay gor fufu wadan ko wawi yalla yabinde wattuji di
caggal hippungol gadangol fewde e gelle didi le lamu bajangara ministrem didam kanyu en ka immi ke yettikele on do nokkule lewma hande o don altiner hande nabani be do yimbelle ngure be nabani be ndue kalsi don betike ton dum en altina mi andina on tam wiide lawol iwongol bamako yaade sigu ka tacciama caggal ko tero do gube jogibe kaborde kanyu en ka watti yite e moblaji ko yettoto sappo e didi le on do nokku mangal pade en be le on do wakati goto du fu holiti wiide an wondi jukitaade ima daraji mu en di fa keben famtare kede ma wodi sama sigu
to banyakaratun caggal hipngoji ngadaadi nyande alal bare jabbinde fewde gure kori kori e gomosugu hejaba ministre darnoy kode nuku o nyande altinerande yalla hultinde faba gouvernement o bi jadi nyamduuji e kalisi miloji noga sifa handi totede kureji kebe turaji holtama wi yimbe le do gure de njalti fa labi nukuji mabbe fufu njey banyagara sewaare e kanyo fay bomako fa hande le nuku o gomosugu holtama hipgura dama dum dum kasen altiner hande gol gube gonbe tumbe notrigi no haniri e lela musigu wonde jo en kabordo nyande jennay mai 2026 sere zambugu lati ke sababu darnugul tafonde yawaraji akunde bamako e segu wonde jo en karngaji kewdi ele sahal leedi ndi etama zonal armee holtiwide diwoji imidi nyande sapo e mai to tarkint e buram le lamu gawu ngadi imadraji lati de sababu itigul e jate habitibe hewbe e bondu dun nokuji ibidake mudu
holiti om jom do kabaruji fudata do yimbe le hewbe kayum en woni ngalbe imadraji kewdi le lindi e mangal mudum fuuti modo yontere bettine fa holita wiide ana wondi e lamu hakkunde jo caggal himmogoji ngadade fewde leedi amendi noga jo yaade noga jeegom lewru avril bettine fa kimen famtar fa ham kede mawdo sama sik
bamako do jamar hewnde wadi yawaraji e do noneji leedi ndi fudo hecco olo e boddejo bindi kultuji fabaaji fewde lamu kobe kany larmi na tayke nukuji kewdi bangal hultingol anya jamar nde le kawtangal inde andite en kulti mette mabbe fingoji ngadade fay boyali latidi sababu mayde ministre communauté solo sabe general Sadio Camara to tumbututo don imadraji kewdi ngadama bangal hayebe robe e ardibe sinuji e kany hejabe lamu bere fufulti anya mabbe lobbo fewde kabar omtare leddi malindi fabaaji mabbe dun fewde imadraji bangal denagu leddi ndi non ko non to kita kay e baflabe do imadraji kewdi ngadama nyande asoere hajabe lamu bare robe hayebe e hejabe halnan en kulti fabaaji mabbe fewde e larmi mali e peltal mabbe hotogol jam e denagu leddi ndi
studio tamani mo fondation irondel don mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
ministre kumani do kabaruji bilide nantingol kabaruji leede amende do won alhamdu aga iliana an wonno yeso nantino be kabaruji altinere hande odo ministre kanko holti wiide leedel kawtube le gubede nuddirta ayes le nyalo mo hande o kanyo en kana wondi fewde chadel kewde bangal terrorisme fayeto yimbe ngado yimo deraji yalla na samina la mabbe o bangal politika nada yimbe nduccino be kabaruji di cinno e le yottingol mu em kabaruji di anda hodo woni gonga hodo woni pene sala ko yiltinta kabaruji yimbe nantino be kabaruji gonde leedele keddiide le adnar allandu yiltinta bangal deedo leedele ko heewi mudun fu atawan penen fa hande min kerto momadu samase ko fa o haltana en kabaruji di yonde halaji mudum mema e le yontere bettine
video mo holta video yum captain e foftere soyba jara na do reseaux sociaux ngaji le mudun ngadaraji ngadadi nyande noga ju avril lati o sababu mayde ministre sur la sabe hala mudun mema kanon lam ko be sefagi do kabar mudun le wudu leedi di to banyagara ton le gure goma sagu e kori kori njide hipmoji jon en kabordo nyande alal bare jegom me yimbe le hobe kedigi hen bonondaji kewdu dun ngadam e wi ngonbe ton be darmi holti video itti e jati ko warta sapo interusi en boni dun kabar do mabbe le nuku en timnana kabaruji di mo president transition o general d'armée Assimi Goïta woni hanka sen ministre kumni bo solla sabe bila nyande nay le rume 2026 an yabamande le alhali juutita gol golleji di tiagal ko iwi hen journal du corps d'armée Sadio Camara mbara do e le ngoji nyande noga ju avril
secrétaire do mi kaddata kabaruji amen de kiki hande min jowtu am tan heedade min